Oh, 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 Thelma, mama, yeah, yeah, yeah. Masahibu gani yanasababisha tusiwasiliane?
Classic Records.
Mwamedi Kilua, David Boss, Rais wa Kibamba, Mamu Famas. Thelma Zimbabwe, mama, miaka mingi mepita tangu tuagane nawe, nashindwa amini Thelma wangwe. Mama, niandike barua unipoze moyo. Thelma Zimbabwe, mama, miaka mingi mepita tangu tuagane nawe, nashindwa amini Thelma wangwe. Mama, niandike barua unipoze moyo.
Wile Simon, Simon Group.
Mara ya mwisho tulipoagana nawe, mama. Mara ya mwisho tulipoagana nawe, Thelma, ilikuwa vile unakwenda masomo ni Amerika, na mimi narudi nyumbani Tanzania kuona ndugu na jamaa. Mama, niandike barua unipoze moyo.
Thelma, mama, narudi Zimbabwe. Thelma, ili nijue hatma ya mapenzi yetu.
Supermarket, Tanga,
Ekade, Wegaza.
Bari Abu Bova na Mwananyamala
Hamis Malonji